lazima umwaka ni washangazi.
Yeah, yeah, yeah.
Lazima umwaka ni washangazi.
Yeah, yeah, yeah.
Lazima umwaka ni washangazi.
Yeah, yeah, yeah.
Lazima umwaka ni washangazi. Lazima nipate. Wanasema maskini ni mtumishi watajiri. Miaka iliyopita maisha yangu kajawa na giza totoro. Nimetamani maisha mazuri kutoka utotoni. Nyumba nzuri, gari nzuri, kazi nzuri, pia familia. Lazima umwaka ni washangazi.
Yeah, yeah, yeah.
Lazima umwaka ni washangazi.
Yeah, yeah, yeah.
Siku za songa miaka inapita na bado niko pale pale.
Siku za songa miaka inapita.
Umwaka lazima nipate. Aliyewapa na miaka nipa. Umwaka lazima na mimi nipate. Umwaka,
yeah,
umwaka,
yeah.
Umwaka lazima na mimi nipate. Aliyewapa na miaka nipa. Umwaka lazima na mimi nipate.
Umwaka,
yeah,
umwaka,
yeah. Umwaka lazima nipate. Kama simba nimeamua liwe liwalo sili nyasi. Iwe mvua, iwe jua, simba hali nyasi. Penye ni hapa na njia, haijalishi kule nimetoka. Nishamua ninachotaka, eh, nani lazima nipate. Nipe uzima, nipe uhai Mola. Umwaka nipate, nimeamua sifi moyo Mola. Lazima nipate, nipe uzima, nipe uhai Mola. Umwaka nipate, nimeamua sifi moyo Mola. Lazima nipate, aliyewapa na mimi atanipa. Umwaka lazima na mimi nipate.
Umwaka
nami nipate.
Umwaka lazima nami nipate.
Umwaka
lazima nipate.